Ferrari tla kutula ka mekgolokwane. Lengwalo la dipisaleme tsa Dafita le rialo, le rialo. Le re balopo lwa ba Sione, o tla ba boela Sione, ba tlo boela ka mekgolokwane, ka mekgolokwane.
Allah, hey, 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 hey.